Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima.
Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima.
Na kusifu, whether rich ama poor, juna jua utacheza kama wewe. Nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akemewe. Imboka imejipe na ni nice, nikijua for my freedom and you had to pay the price. So kinyona ni mechizi nikisifu sishangai. Usishangai kunyona na upako, na ukitaka mpe maisha yako. Na si utani njo upate thamani, usiwache shetani akukalie chapo. Wendo jua mali uniweka, sitishiwi na mali ya mapesa. Ya dunia ni ya kupite, ipo siku mbinguni tafika. Mfanya msafi dhambi ukanfute, siezi kukupay for all this grace. Masha yangu we ndio controller, haijalishi nini mina face. Zami ni mali juu yako we, omera tuliwa takusandore. So tumsifu Bwana.
Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima.
Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Nakusifu
tena kila siku, wendo kila kitu.
Nakusifu
tena kila saa, vile inafaa, vile inafaa. Nataka
nisifu
mkono wako,
yeah.
Wendo unafungwa milango,
yeah.
Bado unatenda majabu, amen. Siezi hata count time, nimefikiria na joke ni show. Wendo bado bazeng, kani ko down au niko juu, aina issue na jua vile story na end. Twende na plan yako juu yangu, ni kufuata penye unaongoza, my friend. Yake ndo crown, hizi zingine zinanga uzito mbele ya Elohim, yeah. Naona my blessing, naona mapenzi. Amazing grace ni soundtrack ya play ya maisha ya mine. Nanzanga days na prayer na smile na peace of mind. Daily naona mkono wako, wendo unafungua milango, bado unatenda majabu.
Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana,
sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima.
Nakusifu whether rich ama poor, juu najua utacheza kama wewe.
Nakusifu
nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akemewe.
Nakusifu
imboka imejipe na ni nice, nikijua for my freedom and you had to pay the price. So kinyona ni mechizi nikisifu sishangae.